dajimsafi.com.
Shika vyote data na wifi. Oh wifi, I feel right. Huyu wangu nai nai, nimemzimia ni roho yangu wifi. Nimemkopa mapenzi na sim dai, na sim dai, I feel right.
Ugonjwa wangu mapenzi kukuficha siwezi. Mimi na we toto na
mix.